Sandwa sami unendao la paeti zwa niyame Indao ya kifutu mele ungatala no manini na gino tando ngawe gino tando ngawe Sandwa sami No manga bebe no butenam Uzunga kohlu kuthi ngiyakuthanda Reino
Ongilata liwame Mama malongo we Mama ngikumbule Mama uye kaya Ongilata liwame Mama malongo we Mama ngikumbule Mama uye kaya Ongilata liwame Baba malongo we, mama nikumbule, mama uye kaya. Ongileta liwame, baba malongo we, mama nikumbule, mama uye kaya.
Sithandwa sami, noma ngabe wena ukude nami, uzongakhohlwa ukuthi ngiyakuthanda. Wabu bambolwa misthandwa sami nguwe Inhliziyo yami umicabanga ngawe very kule Sengathi ngavele ngithathe ibhanoyi nami ngivele ngize Khona into engayitholi kahle Khona into engayitholi kahle ngithi mina sithandwa sami Noma ngabukude nami angisoze ngakukhohlwa
Mama malongo we, mama nikumbule, mama uye kaya. Ongileta liwame, mama malongo we, mama nikumbule, mama uye kaya. Ongileta liwame, mama malongo we, mama nikumbule, mama uye kaya. Ongileta liwame, baba malongo we, mama nikumbule, mama uye kaya.
We sithandwa sami, uzongavumi,
uthando lwethu phelele endleleni.
Wabuya bo, sithandwa sami,
ubuke.
Mina nawe lapho sibuya khona. La posa ya kuna
Ongileta liwame Mama malongo we Mama nikumbule Mama uye kaya Ongileta liwame Mama malongo we Mama nikumbule Mama uye kaya Ongileta liwame Mama malongo we Ongileta liwame, mama malongo we, mama nikumbule, mama uye kaya.
O mina ngibhalale ncwadi, ngibhalale ncwadi, ngibhalela wena sithandwa sami, lezi nyembezi ziyehla.
Ziyehla.
O mina ngibhalale ncwadi, ngibhalale ncwadi, ngibhalela wena love wami, kasatholakali nasocingweni.
I'm not going to be able to do it.
Indawo yakho kufumele ngihlala noma ningikhaya
Nginothandwa liwami
Nginothandwa
mama lomo
Nginothandwa
Nginothandwa mama ngikhaya